sumshaye mthakathi, awusumshaye mina. Uma sengifike kina, uyovaleka. Thina sumshaye mthakathi, thina sumshaye mina. Uma sengifike kina, awuyovaleka. Thina sumshaye
I'm sure you're not confessing.
Yeah.